kor adeega ba boqol dango ba helay waxaan dabar adeega ba boqol dango ba helay adabti aqul baan hanto danki igu banaaday dabel bu xisaatimi qof dhammay sawaan helay dabel bu xisaatimi qof dhammay sawaan helay